Exclusive.
Oh, girl, let's bounce. Beat your ass.
Oh, girl, next for me. Oh, girl, Lucido.
Genius manager.
This one be a wave energy productions. Beat as a tick, chaka boom. Tizi wani pate after party. But it ambo hivala na kudeva kudeva madam. TNT tichi tech to minimize. Kuma, supu ya mbuzi. Na kudia, yama ya mbuzi. Kuma, supu ya mbuzi. Na kudia, yama ya mbuzi. Supu ya mbuzi. Vakudia vawisi boy. Tavita ila mudasta bin. Last night, sibanaji. Vakudia vawisi boy. Tavita ila mudasta bin. Last night, sibanaji. Vama dia kutikansi. Ati kupate after party. Ati vama dia kutikansi. Ati kupate after party.
Vibes.co.
Atizi wani pate after party. Batitambo hivala na kudeva kudeva madam. TNT tichi tech to minimize. Kuma supu ya mbuzi. Na kudia yama ya mbuzi. Kuma supu ya mbuzi. Na kudia yama ya mbuzi. Supu ya mbuzi.
Pronunciation. Supu ya mbuzi.
Aha. Supu ya mbuzi.
Pronunciation. Yama ya mbuzi.
Aha. Yama ya mbuzi.
Supu supu.
Jitirani mana supu.
Minimize kuma. Yama ya mbuzi.
Jitirani mana supu.
Wachiteko pate after party. Ni pate after party. Batitambo hivala na kudeva kudeva madam. TNT tichi tech to minimize. Kuma supu ya mbuzi. Na kudia yama ya mbuzi. Kuma supu ya mbuzi. Na kudia yama ya mbuzi. Supu ya mbuzi.
Chitirani wana supu.
Supu ya mbuzi.
Chitirani wana supu.
Wachiteko pate after party. Ziva ni pate after party. Batitambo hivala na kudeva kudeva madam. TNT tichi tech to minimize. Kuma supu ya mbuzi. Na kudia yama ya mbuzi. Kuma supu ya mbuzi. Na kudia yama ya mbuzi. Supu ya mbuzi.
When you see the organized family, wave and smile. A home cooked meal is healthy and safe. Our names and songs are scattered all over the borders. Mari Organize for me, hey. Sorry boy.
Vibes.co.